on the wheels.
Freedom music.
La 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 la.
Kama nikimona ye moyo wangu tabani, na kinywa pombe silewi, jua kiwa mbali sinala. Kama nikimona ye moyo wangu tabani, na kinywa pombe silewi, jua kiwa mbali sinala. Ananipa mambo matamu mimi, baka naisi fula. Wabambe sijui nini na nini, ya sisi kwetu fula. Ananipa mambo matamu mimi, baka naisi fula. Wabambe sijui nini na nini, ya sisi kwetu fula. Akinywa pombe silewi, pombe silewi, na kiwa mbali sinala.
Aya galio 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 mama, galio 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 tena, galio 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 mama, galio 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 tena, hatari.
Tunavyopendana kama kumbi kumbi, masikio tushaziba. Jinsi tunavyopendana kama kumbi kumbi, bibi mbele bwana nyuma. Kasi kwenu bwana, maneno maneno, masikio tushaziba. Natamani ya mapenzi, nimeona kwako baby. Na amani ya mapenzi, nimeona kwako baby. Nikinywa pombe silewi, na ukiwa mbali sinala. Nikinywa pombe silewi, na ukiwa mbali sinala.
Aya galio 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 mama, galio 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 tena. Aya galio 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 mama, galio 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 tena. Hatari.
Wameni paripa tu. Nikiwa ni mimi hapa still off Makoba Tanzania. Na wanangu see the white, see the boy. Manika le nadi, nenda za juu kusini. Manika Shamu Junior, Atali Asman mawe. Na Koz Kitengo. Wana yumba kayumba tena. Ya Malcolm Sela.
Kamehe Malila. Ajuwai Josephati. The boy, Jombe hometown.
Easy baby.